Mama, Mama Samia, moto moto moto, liwalo na liwe, leo namtangaza, njoeni mshuhudie, namtangaza, huyo hapa huyo, tunampenda, Rais Samia, tunampenda, demokrasia yenye wazi na ukweli kathibitisha, mama na upiga mwingi, miundo mbinu ya uhakika. Huyo hapa huyo, tunampenda, Rais Samia, tunampenda.
Sheba, 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 Hajijijijijijia.
Chuki mkichukia hamumshulishi, royo tuwa imewavutia, watalia waishi. Debe tupu, oh, debe tupu,
hacha za kukere,
bure wajikausha sauti,
hacha za kukere,
mwacheni mama yetu achape kazi,
hacha za kukere,
yupo gado, gado,
hacha za kukere.
Huyo hapa huyo, tunampenda, Rais Samia, tunampenda.
Sa twende tiriri, tiriri tiriri, waonyeshe tiriri, tiriri tiriri, tiriri tiriri.
Sisemi nae, sisemi nae, sisemi nae, sisemi nae, uyo mpinzani mwenye ndoto za mchana, ajajipe imani, mama bado yupo sana, 2025 yu tayari kwa mapambano, wapinzani mtakanda ngano. Debe tupu, oh, debe tupu,
hacha za kokelele.